yanaonekana mazuri sana, lakini mwisho wake ni hasara tu. Ana kila aina ya vishawishi ili kupotosha wana wa Mungu. Usidanganyike, usijichanganye, usimwamini, maana mwisho wake utalia. Yo yo yo.
Woi 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 wo. Yeah yeah yeah. Woi 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 wo. Yeah yeah. Woi 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 wo. Yeah yeah yeah. Woi 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 wo. Yeah yeah. Kwenye sifa nguvu inashuka na mapepo yanatetemeka.
Mapukuluko na kanyaga.
Balawe, balawe.
Mambo ya shetani.
Kanyaga, kanyaga, twende kanyaga.
Tamaza mvu.
Kanyaga, kanyaga, twende kanyaga.
Vishawishi vyake.
Kanyaga, kanyaga, twende kanyaga.
Minu zake zote.
Kanyaga, kanyaga, twende kanyaga.
Twende kwa Bwana.